Akawawawa.
Wah.
Akawawawa.
Wah.
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 Wah. Aya, aya, aya. Gatete busi promotions. Aya, aya.
Ubatila mokuiba.
Kuno makana fwe wati walacha.
Ubatila mokuiba.
Kuno makana fwe wati walacha.
Gota vote la bolazo.
Kushirangati emu pifolazo.
Gota vote la labari.
Futa chiva pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu sipo.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu tasti.
Wamano sana uyu.
Tiamba fe kumiri mobali efiare bomba,
yeah.
Tiamba fe kumiri mobali efiare bomba,
yeah, yeah.
Ya Maria ina CDF,
dure imona.
Youth empowerment kunuma yo,
dure imona.
Social kanshi tilasi fama yo, social kanshi tilasi fama yo.
Batira mokuiba,
kuno makana fe wati walacha.
Kuiva,
kuno makana fwe wati walacha.
Gota vote la bolazo,
kushirangati emu pifolazo.
Gota vote la labari,
mamupanga na futa chiva pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu sipo.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu trusty.
Wamano sana uyu.
Wakateka mwabombeni, sipolazo mwabombeni, mamutula mwabombeni. Aya, 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 aya,
aya. This is serious business. When I need to voltere, musogoneri, wameni angati sogelere. His name is HH, all the way from Community House to State House, Zambia!
Batira mokuiba,
kuno makana fwe wati walacha.
Gota vote la bolazo,
kushirangati emu pifolazo.
Gota vote la labari,
mamupanga na futa chiva pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu pali.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu sipo.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu trusty.
Wamano sana uyu.
Wamano sana uyu trusty.
Wamano sana uyu.
The twins in a footy. Yeah. Ita bwela na kuti na jaba mongo please nine walua pula shak wa Zambia wa nation ama Zambia na power ya malashans
all the way Chilanga constituency the counselor Mr. Trust Mutua not forgetting the MP Mr. Sipolazo His Excellency the President Mr. HH the President of Zambia all UPND members we salute you Viva la Vito
So perfect Worth Memington Beat
Kajete Music Promotions